saying? Yeah. Mtapigwa vipara boys, msilete business hizo. Walala hoi hizo business ina sound paranoid. Record ya maji, G record. Kama Roy, mepandisha mori mkaruka mkona panga boy. Likizunguka same fie kwa shingo. Zana zeno niza jade mfai kwe kwa lindo. Tumeshe teka window, tunawapeleka chimbo. Kikosi kazi jeshi kubwa inasomeka simbo. Meleka undertaker hapa kuna cheka kimbo. Kokaina pop star, oya leta wimbo. Do hivo manigro, unju nifo shizo manizo. Nye malaika mingiaje dani ya evil carnival.
Listen, napigiza pigiza pande zote. Na nesa nesa analia na fan. Tangaza vita pande zote, atutaki utani. Sisi ni number one, kikosi kazi kushuka kazi. We are taking the street, tuko physical fit. We are hard to defeat, hawawezi compete. Wanataka kuwa kama sisi, sisi wa sisi. Sisi ni simba wa ofisi, hakuna PC. Sisi ni kiki, sisi ni snare dear. Ukitu snitcha tuko fair pia. Hakuna
matata tumefika. Kikosi kazi kimetika. We work hard and never stop ya. Tunakiwasha bila starter.
The way you fight.
Ukisikia hii anthem, kikosi kazi koko hewa. Tunachalama mbayo hata kizazi takielewa. Najua si wakali na iko wazi siongekewa. Sana tuchukia kwa nini kavipaji tumepewa. Sindo bongo rap team now. Marapa wote wanaobisha tupa kando. Mana ni wenda wazim how. Money the thing now. Cash rules everything around me, around us. So not cream now. Chama liko on fire, liko fine, liko hot. Lengo tufike kilele so we climb to the top. Nye marapa ukuti ukuti wa meme. Mastamba wa mvuti ya mvuti mapene.
Ayo, haters gon' hate, but nothing gon' change. Wanongea kuso sisi ili wapate tuko trained. All for the money and the fame, it's a shame. Muda wao umekwisha, wamexpire kwenye game.
Yeah, kikosi kazi, we were here to stay. Hatutaki blah blah, we ain't here to play. Ukitugusa bahati mbaya, utajuta ise. Hatuwezi vunga kuona haya, hii ni vita mzee. Na ukileta nusu shari, tunakupa kamili. So chukua tahadhari, utajikuta mwimbili. Na hatuna shuri ndogo, tunatimba mazima. Wakiuliza bingwa nani jibu.
Mike nibatize marapa ki Benedicto Cristo. Nafufua rap when it his flow. Wisdom kwacha kiburi na hizo weak flow. Mwiko new generation TikTok. Hivi virapa na vivaa kwenda choni. Gumi zangu naelekeza kwenda koni. Njoni na vikundi vyenu vya kunguru. Tunapiga manatele mafans wa shukuru. Z to the ZZ sala sala wima. Kikosi kazi cha mizinga kama color pina. Mkijada mje kuhiji msije kusizi. Maka ya sanaa na kikosi kazi. Mabuiji.
Hakuna matata tumefika. Kikosi kazi kimetika. We work hard and never stop ya. Tunakiwasha bila starter.
Believe the way you fight.
Believe the way you fight.
Hustle morning back at night.
Hustle morning back at night.
Believe the way you fight.
Say believe the way you fight.
Hustle morning back at night.
Hustle morning back at night.
Yes, yes, no cavity. Tupo, tunalewa tuhaina kondoka na milupo. Natazama kushoto kulia nani yupo. Tunafanya vituko, tunachana mifuko. Ukisikia hii pigia makofi, pigia magoti. Mchumba ukinuna na kupiga na noti. Tumesha pagawa usawa huu na uu kata. Na uu sasa, msafara huu fata. Na yaruka majoka hadi pakuche. Wana washapotea, acha wajitafute. Zama kwenye chumvi, drama kwenye movie. Mbuzi, acha mapuzi, weka nyama kwenye mchuzi.
Yo, sina barika, sijapata taarifa. Wambie niko ndani, wahusika hawajafika. Niko mbele ya muda, nikifa mbele ya Buda. Binadamu, wanataka tukwenda kuliko kuja. Na sijui wanataka kipi, nisha wapa 40 bars. Lau hii wanataka 16, ni wape mangapi. Mneche niishi maisha yangu changamoto ambazo hazini tishi. Skiza, sijui unawakilisha wapi na chafua Tanzania. Kawa ulize. Nite moko wa miujiza, nimefanya mengi, kipi utaniuliza. Kwa heri.